Mwacha is tizu.
I need to talk to you, do you understand?
Twende na noma, hata mi understand.
You have someone special in your life?
Ningwe ananda sababa na lisema unataka waifu.
I'd like to get to know you better.
Hata hivi nilivo mbona mitani na peta.
You know, I think it's just so funny.
Na wana taka kuingia kwenye funny.
Don't you think we make a handsome couple?
Hata ukupia mahandsome wapo.
Help me around town, I think I'm stuck.
Ninge kuambia tangu mwanzo ka stuck.
And die is sunny, I need to buy a car.
Mitaa sinza hivi mindo na car.
Can you tell me where do you live?
Hey, washikati ya kitona lazima one wivu.
Do you understand what I just say?
Inji ya inunderstandi kama siko say.
Bonjour. Na mini mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Toke ni bini siya tunanja.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Sela.
Nisha tukambira ni wewe na mi.
Bonjour.
Na mini mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Toke ni bini siya tunanja.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Sela.
Nisha tukambira ni wewe na mi.
Abumbumbarire. Aamba. Abumbumbarire.
I almost forgot this. My name is Candy.
Usiali hata mimi usho huo spendi.
Would you please sit here close to me?
Mimi mwenye mtu mwenye bosi mzimi.
Would you mind if I give you a kiss?
Mimi mwenye huo naogopa sana fisi.
Tonight I wanna give you all my love.
Mimi muoga sana kwenda kavu kavu.
I won't put anyone else above.
Hakuna kututisha hapa mwenye na ubavu.
Don't be a shy guy, tell me that you love me too.
Natoka shy town, japo niko East Zoo.
I think I'm gonna love you so deep.
Hata usogope, sina tabia za kudipu.
I was born to have the African adventure.
Kweli nimeshafanya kazi na venture.
I can be whoever you want, even a little freak.
Nakwambia ukweli mwenzangu, kweli hata sikufichi.
What?
Eh?
What did you say?
Ni kweli kwetu guest zimepanda bei.
Bonjour.
Na mimi mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Toke ni bingi si hatuna njaa.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Sela.
Nisha tukambira ni wewe na mimi.
Bonjour.
Na mimi mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Toke ni bingi si hatuna njaa.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Sela.
Nisha tukambira ni wewe na mimi.
Bashai Jamrimu, Narina Hamibi, Narina Pancho,
Tuka Beats,
Baba Stiles, you know. Big up to Karemi, big up to Birungi, big up to Tino Mukama, big up to Rayongeza, big up to Kiarusi, Tibanyenda, Muganyisi, Ruta Shopia, Kamukisha, Kokubanza, Ndamugopa, big up to Oscar the Big Boss. Maruku Mrimo, Mbake Sebo Noko. Mpao.
Let me be.